eti na kuona una post Instagram go bitch. Nasema uko home you sick na kuona kwenye picha go dinner na marafiki. Sometimes najiona niko weak kisema unanipenda na una kama na snitch. Na muda na chekwa na marafiki sema ndo vile tunajitetea na chemba bitch. Ana ana do mana na le tweet nigo zaki machino. Oh no baga namba bo mana na chesesha sana ikstanso. I say oh oh ana ana do mana na le tweet nigo zaki machino. Kama juzi nimekuja no una no taki kufungua uko dani enano. Still let that shit up. Ah, me who has to pen the shit up. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usinilete shida. Usinilete shida. Ah, me wasipendi shida bana. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usinilete shida.
So now I am the one to blame here after everything you've done and what I've been through. Yes, sometimes I feel the same dear na na feel shame pia lakini na smile too. Usake kuharibia na mood saizi kuleta leta case ya tabilo shahidi. You tell me that I lie, look me in my eye. If I'm not the one who keep this thing alive. My babies drive me insane. My baby anapenda complain. My baby ana vitu vingi vingi anafanya lakini mimi na nyama za sisemi. My babies drive me insane. My baby anapenda complain. My baby ana vitu vingi vingi anafanya lakini mimi na nyama za sisemi.
Silete shida. Ah, mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida. Ah, mi huwa sipendi shida bana. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida.
Classic music.
Silete shida. Ah, mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida. Ah, mi huwa sipendi shida ba. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida.
Phoenix.com.